Thathani uYesu bazalwane. Thathani uYesu empilweni zenu. Ukuze nincedakale. Ukuze niyibone nendlela yokuphila. Singabantu siyalahleka elizweni. Abanye benza izinto bengaziqondi ukuba zabafaka inkinga. Kodwa uYesu uyakwazi ukuhlangula. Ndandilahlekile uJesu wafika empilweni yami wangibonisa indlela. Ndandilahlekile uJesu.
Purchase your tracks today.